Wangala maso moji wendi kwa uli kwa zendu kama sajia uwe budu Kusabompo mkisa nilubara mkwatileko Mbele mpaji mkusevya fi Mweza wanarongo nesarongo Ajacha mweba rongo zarabana Abarongo mwemurongo sa Unongo seze waganye mpisewe vyangi Nemizi mwemizobu ze wafete mutuzimu uramu wavulenso vyeri abana Nerubari ya tuwela mubiobula musa vumbira Bate muteba jewo angi Ama yembe ya marwari nisigete Mimuzuku kemu mkwata mafumune ngabu Hei misambwa mumusakula Musakuli renzize webiobu wangu anenono Chachange vulamu nerongu kuhudi Nyongero vulamu mpezewe miaka Chachaba mwea no mkuse wadiru Kutula diru mpeze mubuma Chacha dungu kwa higa Jikirobu wa kisimu Uganda neweru Chacha katu wane mabala bebange mba kulopira Na boba kule bibanja galiza Chacha nabuzana kalira vana Sabondere na vana bali ekeo wange Chacha naluimo mwimilize wenseno Na imilira eri abagendo nyiga Chacha lubowa kwena njini mpingu Jango siwa watunde vya fi Chacha chiwanuka wanulebye wala Mpanulira kusimbi esungu Jaja kawumpuli omusomesa wensenu Jango somesa basudebi abwe Jaja mukasa kwa gabobweza Nyongerobweza mirimu jengola Jaja namusinda kusabu nzindiri Banadini aboche vyofu Baja jangewe manjine besimanyi Mune yule kengansi kusuguloku wa manja Atemba sabate mumbola Mumpabule mwebio jengola Wamako wole mizi mweja munu Nevu meya tumasani Tiyanonyeleza ya gendera kubiabali Hasa nyotisa mulwa wano Chitekeza zolo mulenza ike ndusu Muwarabwebi unyabita shamimu Choka mweno kemutuma wana Muwarabwe chikulukuta chita jalia Musuma nesolanga mugatuma wana Muwarabwe nkwara jita sumari Choka wabubu keno getwe wanisa Pita panta lewe yevera shoto Nibale nyipi zineno zitwe nanika Joni biba bikoze sewa mukabu yonju Ibikoko omu bato ireti pepa Munange sala avera chipaku Omu vapa kukagweba ita sala Madina chivera chivuga Ateza ituni avera buktu Natona tuma mwana linyali aluzungu Webuze chelite geze ye wabwe Sida banga mwana kabira linyazungu Bakabira gabi gabi abu Sira vanga mchaina kuba mwana mboko Mbulu acho yogero luchaina Na yomu ganda ya gara mizo mwana Mbulu acho yogero luganda Enyamare ya fetu ajidibiada Tuita buwele rabana neva mama Osango musilamu agenze meka Mwakole hijafu ne mikise minji Songe tana ya chitaweri murusenke Yabulu anaka sawoka seminti Omulalo musanga oza sigenda musabu Chokanga alina muchachi Songa bulichifo wofu kamiro kusaba Katonda u Ndiye sabo mwosabida Zino nimi zava zungu chachi nekerezia Masigiti charu warabu Omulalo musanga mukanisa oza nalokoka Mweze sisi nza misimu Omubuza chosaba oza moyo mtukufu So moyo kubera mzimu Mukiriza fena tusinza misimu Muganda no muchai no muhindi no muwarabu Tote kunono Tufemu vya basungu Tubusavu sangange vya filibula Tuongele tuzime zika subi Tulime vijia vya vika vya fi Tuzewe nono nobu wangwa Okumanyika na mubika vya fe Tukoze sada galeri ya femu chinasi Tufemu vintu vya basungu tubusa Wamako ole mizi mweja munu Uchimula mule Mucheno mula mule mbuga Walala ole mizi mweja wangu Uchimula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Wamako ole mayembe ne mandwa Uchimula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Salongo narongo mwangu wemba ita Uchimula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Nebaza abafazo kutegera ebyobuwangwa kyovola babagaga. Mwambale ngoye z'emisambu olufuna sente. Mwebaza myoyo gy'abazungu. Yesu yayambalanga kanzu na tangira. Mwambale ngoye mukaga oluddugavu lwa bulamu. Gwe musambu omukulu ogukulira emisambwa gya wano. Olweru lwa Mukasa wa nnyanja. Mukasa yagaba obweza olutalina mikono lwa kawumpuli. Gwe musambu omusomesa omunagiro gwa musoke. Yenna nyini nkuba omuyondo guba gwa lubowa. Yenna nyini mpingu yasiba yasumulula ekide kiba kya ddungu. Ddungu ye muyizi w'ennusu yegwa gamba mbutosinza mizimu. Kyeki kutwala Masaka ku ntaana ya ngobya. Abalala mugenda bukalange wa mukajanga. Mwenna musaba mizimu abajulizi be mutambulira ebigero. Genda okulama genda mugongo gyafuuka mizimu. Babagende Mecca Nabi Muhammad mugenzi tusinza mwoyo gwe. Yesu wamalokomererwa bwe yali agenda yagamba ajja kusindika mwoyo gwe. Omwoyo kitegeeza muzimu. Tudde ku nnono yawula ddiini n'ennimi. Abasumba mutuma abantu bookya amasabo gaabwe lwaki simmwe mugafuma. Abalalu bangi abali ku mbalaza nga baazoliga lwa mpewo. Omuyindi wafiirwa omuntu akyuma mucyume efa aliteeka mu cupa. Buli muntu enzikiriza ye bwe buba obuwangwa bw'omuzungu n'omuwarabu. Ffe twabula ffenna amaanyi tugajje mu nsozi. Abalokole mugenda mu nsozi. Bafaza amaanyi mugajje mu nsozi. N'omusanize ebiremye okutuula agenda mu nsozi. Amateeka ekkumi agatuleeterwa Musa ku mayinja gava mu lusozi. Ate kweseke duwa yenkuba ojisomedde ludda wa maddo ogenda mu lusozi era mweraba. Nyenza kuzimba kasubi tereze n'embuga bajajja we banaasula. Ngende ne ku kigwa kyaffe ekyabefumba ebaka nkume ku byoto. Ngende ekiswere wa jjajjange bamweyana akutula eddiiru. Ntirene wa mama fiina wali ebulenga nabe ne ku kyogo. Ebisinga omubirinde mu Canada ko ongenze kiswere w'abamweyana. Naye nkowoola emisambwa gya muno
mukimulamule.
Mukyeno mulamule mbuga. Ale nkowoola emizimu gya wano
mukimulamule.
Mukyeno mulamule mbuga. Wama nkowoola amayembe n'emmandwa
mukimulamule.
Mukyeno mulamule mbuga. Salongo nalongo mwangu we mbayita
mukimulamule.
Remember we got it. www.djericom.com